Yo, what up?
Some things are just too good to explain.
Say it again.
Mhlambe nje ubuza lapho zayo ukuthi nakho usebenzisana nama nabantu be high profile lapha ku generation.
Yes.
Ukwenza kanjani ukumixa imisebenzi? Because ngiyabona uyamultitask manje. Hope ukhona ngapha nakho ku generation. How do you multitask ukuthi ukwenze konke kube iblend emnandi? Nangapha uzobukeke kahle nangapha ubukeke kahle.
Ila khona ke vethe ngithe ukubaleka kwesikole.
Mhm.
Uyaqeqeshwa esikoleni ukuthi uBebetho akafani noThobani.
Sure.
Thobani akafani nomy brother.
Mhlengi, yeah.
Umhlengi. So angeke ukwazi ukudlala bonke labantu ngendlela efanayo. UThibos unepersonality yakhe.
Sure.
Unama likes nama dislikes akhe. Yabona nje. So uma ngiapproach uThibos ngiyazi ukuthi kumele ngimdlale kanje. Uma sengiudeacon Masondo ngiyazi ukuthi ukumupha umhlaba uDeacon Masondo.
Yeah.
Uma ngucijimpi ku rented family ngu taxi driver.
Exactly.
Mele ngazi ukuthi lo mntu udile ngamatekisi udile ngabantu wenza kanjani.
Mm.
So leyo nto leyo ikunika iawareness imu uyifundelile ukuthi akuthiwa ngidlala uBebetho.
Sure.
UBebetho unama mannerism awenzayo.
Yeah.
Unendlela ahleka ngayo.
Yeah.
So angikwazi ukuthi ngayifambula leyo.
Mix it ending.
Yeah. Angikwazi ukuthatha uhleko laBebetho ngiyolufaka kumasonto.
Oh yeah.
Yabo.
Oh, yeah.
So
oh,
yeah. Yingakho ngithi kubalekile ukuthola i-training in fact because thina sithenwe nge-theater. I-theater ikunika le yanto raw.
Yeah.
Ukuthi uyithola yonke into i-package ihlaza. I-TV then you tone it down. Yenze be subtle, ibe
mnandi. Yeah.
But if ungaqeqeshekanga uba exposed because udlala wonke umuntu ngendlela efanayo.
Igama lakhe uThobani Mpele esihleli naye ke la njengoba sikunikeza isiqephuke sepodcast yethu yayo ke bathi Litha Radio very soon njengoba sishilo ukuthi ke sobe sesitholakala ke online kuyona ke iOS online radio station khona la eNewcastle iLitha Radio kuza izinto eziningi neTV nakhona uzoyithola khona la kuningi nje ama scenes mhlambe ke uzobe usumbona uThobani esihleli naye kamnandi njengoba sijilele la endaweni ke yobumnandi esingeke sayisho ke ngegama njengabanje nje siphelele kamnandi and ngiyabona nabalandeli bakho bayafika nabo bathatha ama selfie okusho khona uthi hayi awuthe yaziwayo nje strong kakhulu mhlambe nje boza yami ke uqhubekela phambili ke ungasitshela ukuthi up to so far iacting yakho be easy noma be inzima. I know ukuthi usazohamba a long way but up to so far
akutshela iqiniso mfethu iacting ayilula. Because the minute uyitshela ukuthi usuyibambile waye master Risha,
sure.
Uya relaxa ukhohlele izinto ezincane.
Yeah.
Ayilungi
yeah.
Acting. Ku manje khona iscript engisifundayo. Uma yonke into ihambe kahle, sizoshoot in the next 2 weeks.
Yeah.
Singabona lapho ukuthi okay. Lo mjito ukuze ngimdlale kahle kumele ngimapproach kanjani. It's all about preparation.
Sure.
Monga prepare bathi usuku prepela i-failure. So mama prepare
kahle tarani, yeah, yeah, okay.
So mina ngaso sonke isikhathi ngiyangithanda ukuthi do a little bit of research, yabo, ngomjida ngoba kuthi uthanda idudla.
Yeah.
Why?
Yabo.
So if you ask those questions, kwenza ukuthi i-journey yalomjida mawuzoyithatha, we understand a bit clearer.
Futhi uyiqoke ikufithe.
Oh, uyifithe. So ukulu-acta vetha kulula.
Akukho lula.
And ukwenza i-transition from theater to television for me was a big challenge because uyangibona nginama features amakhulu.
Yes.
Ineyindebe enkulu neyiqhomo ubuso bami kukhudlwana. U-TV idinga vetha small gestures.
Sure.
Noma ukhuluma ungabe mkhulu kakhulu. So it has been an interesting journey but so far I think ngiyangokuya kuyethwa
sayibambile uzana
ngiyangokuya kuyethwa ngiyethwa
mhlambe nje
I can do better
nanga umuntu njengamanje omncane osathi mina ngiyafisa ukuthi ngi master le field le
yeah
yini ngathi kumele ukuthi ayenze ukuze ayibambe kohle
discipline
sure
oqala mfethu self discipline
yabona
kumanje sizama ukuphakamisa iNewcastle because nento eniyenzayo ukuphakamisa iCastle
sure
yinhle kakhulu if umhlengi noBebetho sinokuzwa kuthiwa masibe phuzile banokujikijelana ngamabhodlela ubani ozonithatha serious
no akekho
akekho so nathi ke as young actors idiscipline amantombazane vele azosithanda
sure
azoyiphosa amanye hayi ngoba ethanda wena athanda nje ukuthi ngisondelene nalo muntu
kumathi waziwayo. Yes,
if nawe uba entertainer uthathekile, awubaza beze kahle, awubaza beze ngokuzokudicilela phansi,
ngokuzokudicilela phansi.
So i image to maintain image is very important. So discipline, maintain image. So ngaso sonke isikhathi uma uqhamuka wonke umuntu ufuna ukusebenza nawe, bayazi ukuthi lomu ngeke amoshi brand yet.
Exactly, exactly.
Hard work. Kusebenza kanzima. Yabona fethu ayikho into ebuhlungu njengokubona abantu bethola amathuba bedlale ngawo.
Sure.
Sibaningi ama actors and actresses. Every year kunabantu abawu 30 abagraduate e DUT, e UKZN, e UCT, TUT, VET. Sibaningi
all over the country actually, even outside.
Yes.
Bayeza la eMzansi, yeah.
Incane. So don't burn ama bridges.
Sure.
Ngento ewubala. Musa ukuxabana nabaphathi and make it nasty. If you have a point to raise, babizele office.
Sure.
Like a decent human being, uthi bafethu nginesikhalo lana lana la.
Yeah.
Nabo bazokuhlonipha ukuthi awuyange maphepheni wabanaphaza wabanaphaza. So it's discipline, maintaining image, hard work, hlonipha abantu.
Another good thing engingayikhotha from amazwi akho ukuthi nawe walandelile, awugcini nje ngokuthi ukukhuluma, because you never went to generations for auditions, but ngenxa yomsebenzi wakho ngicabanga ukuthi bebawubukela laphaya, they were able ukuthi backspot ukuthi no, this guy singayidinga for umsebenzi wayo. Of which lokho kuqeda kukusho njengamanje ukuthi ungayidenti image yakho, make sure ukuthi ngaso sonke isikhathi you work very hard, you dedicated, izinto ecishe ifana leyo nediscipline. So how do you keep yourself busy in fact when you are not working during your spare time?
Engiyabathanda abantu.
Sure.
Most of the time nginokubona abantu, kunabantu nje la Newcastle engobashanga ama surprise visits.
Sure.
Sikhuluma kakhulu ku Facebook. If ngibona ukuthi lo muntu ngempela uyawuthanda umsebenzi wami.
Yeah.
Usisikhathi nokumbuza nje randomly ukuthi ukuphi. Mayike washa ngibone sengifike. Just ukujabulisa umuntu.
Esikhaleni is surprise, yeah,
and yeah. And then enye into nginokufunda ke. Nginokufunda. I like reading. Kunencwadi nje ka Bernie Mac enhlele ngihlale ngibuyele kuyona.
Sure.
Ngifunde because Bernie Mac is my favorite stand-up comedian. So incwadi yakhe yangiphilisa kakhulu. Another thing, nge-spare time I write. Khona umdlalo omoya njengobhalile last year.
Yeah.
Obobizwa ngokuthi uBlaze Bull inkosi yamadimoni.
Yeah.
Udlala ku Cause FM.
Sure.
Abantu bawuthande kakhulu. So I do.
Kahleke asibuyele lapho wena ubhalile.
Ubhalile.
Wadlala emoyeni.
Wadlala emoyeni from May, June till July.
Wow.
33 episodes.
Wow.
People loved it. Abanye bahle sibengibuza ukuthi are you working on season 2 or
yeah.
Bawuthandile bengiqala ukubhalela iradio. I've done ama radio dramas okhozini. Quite a number of them.
Yeah.
But as an actor.
As an actor.
Umlingisi.
Oh, umlingisi.
So it was my first time writing. And yeah,
asikhumbuze nje usese lapho, sikhumbuze enye yama role owadlalile negama le story obudlala. As an actor.
Ngike ngadlala uNyambose noZinitha.
Sure.
Ngangiwulethu.
Yeah.
Ngadlala esinye esithi yazi vele iphele nje.
Sure. Maningi.
Maningi.
Yeah.
Khona esinye ngangumaqobo lwendwane khona, khona esinye ngangujinja. Ziningana
sisazokuzwa futhi noma mhlambe nje
ngenxa ukuthi sengirelocateile eThekwini ngaye Jozi akuselulu ukutravela every time go
record
khona esodwa ngengasenza kanjalo ngisuka njalo eJozi ngama Fridays yo recorder but manje akuselula ngoba uthola ukuthi ngithi ngisa travel uthola ukuthi ngiyadingeka
uyafuneka ngale
but ngijabule kakhulu ukuthi SABC no Cause FM bangiphile ithuba nomdlalo wami wamkela bawudlala. Because abanye at first baby buza ukuthi lo mdlalo uvunyelwe kanjani ngoba upromote satanism mawuze ihloko uPleasure
Bowl inkosi yamadimoni.
Ladies and gentlemen, you are listening to Lead Talk.
Bebe. Mosu landele, it's all about families.
Sure.
Ukuthi uma wakho uma efika nawe kulomuzi uzoba i-stepdaughter or stepson.
Yeah.
I-folks kabani uma usuhlukumezela.
Thanda ukuba deep.
I-deep kakhulu kodwa bengiyimixa ne-humor. Because angithanda ukuthi kusale sekuba muncu.
Kuba muncu, ya.
Benginama characters a-add humor. So uthi usaphatheke kabi kuqhamwe nje umuntu akuhlekise ukhululeke.
Yeah.
So uMazulu wathandana noDuma. UDuma ungathi usibali makodi ngoba uyena uzohlala la. Kwamazulu but manje uthola umazulu unoqhawekazi nosiphamane
sure
bobabili bazalo babo bangafani
exactly
kumele bathi baba kuduma
mm.
uduma wathola uTerence nomazulu
sure
so umazulu noduma no banozinyobulala uTerence
mm.
bamthanda
ngalendlela
because uduma uyena osebenzayo
mm.
wenza enhle imali
sure
umazulu wenza noma yini ukujabisa uduma azakhohlwa iy'ngane zakhe
iy'ngane zakhe
uduma ugcina ke esenokubeza uqhawekazi ngokucansi
mm.
ufika la ekhaya uzothandana nomama
mm.
usuhlukumeza mina uma ke kwalahleka imali kushaywa usiphamandla
ngalendlela
ukuthi yeah. uzoyikhipha ingathathwa ngoyena ithathwe yile ntandokazi
yeah.
uTerence
oh, yeah.
so bekuyi-story esikanjalo esithi uBlezebuli inkosi yamademoni quote asebhayibhelini because okay. ebhayibhelini kwakukhona uBelzebuli
sure.
uyena okwakuwumphathi wamademoni
oh.
so ngase ngiyihlanganisa ke ne-religion
mm.
nokuthi bekani ukuthi ukholo uma singal-interrogate
mm.
sithatha okuhle kulona sikhipha okubi
yeah.
ligcina lusilimaza kanjani ekugcineni umuntu bese ayikhethela ukuthi phakathi kwaduma nomazulu ubani inkosi yamazulu
ikahle kahle wena nokholo nakho uDeacon Masondo lapha ku-Hope nalana uPortrait orecishe fana kushuthi are you a religious person just to ask
uNkulunkulu ngiyamthanda ngiyamhlonipha kodwa senginesikhashana ngagcina enkonzweni
sure ngenxa yebhizi yomsebenzi
angeke ngisho njalo
kuze
umuntu uyasenza isikhathi ngihlezi ngithandaza ngisonto emasonto enahlukene kakhulu ngisemncane ugogo esikhipha la isifaka la isikhipha la isifaka la ekugcineni before adlule emhlabeni wasifaka ekuphakameni ngakhonza ke eside isikhathi ekuphakameni ngize ngaxegisa iy'nyawo mhlawumbe ngabo 2011-12 because uma sile emazweni ugcina ungakhuthala ukuvuka enkonzweni yabo but yena uNkulunkulu wethu ngiyamazwa ngiyakholelwa kuyena lasibukela manje ngazi ukuthi siyadonsisana khona uma bethi ngingakholelwa emadlozini so ngikholelwa emadlozini nakuNkulunkulu uyabo mveli nqane
namadlozi
akithi bathanda bonke ngendlela efanayo but ngiyazi ukuthi uNkulunkulu mkhulu
yena
owabapha ukuze babe khona yena owabaphefumulela baba khona bazibadlule emhlabeni
mfoka mphele ngiyayibona ukuthi enye ama debate le enginokuhlangana naye abamade ngalendlela mfethu kodwa angifuni sigxile kule kuyona ngoba kule platform okuyona boza yami ngiyazi ukuthi kwamele ukuthi siqhakambise kakhulu umsebenzi wakho mfethu in 5 years kusukela manje mfethu sikubona ukuphi sikubona ukukhula endaweni efana nabo generation or even beyond since ukwazi nokuyibhalela mhlawumbe nawe sikubona usukwazi ukubhala iqephu zakho ku television sikubona happy in 5 years for wena nje njengomuntu njengamanje singena ku 2019
ngiyafisa makuhamba isikhathi mfethu ukuthi because ngisanda kuqala register company yamanje Harmony Pictures
sure
So ngiyafisa ukuthi lo mntwana lo osekhona manje ngimnakekela khule ngigcine nami se ngiproducer ezami itori through
yeah
Harmony Pictures yinja nje isifiso sami okwamanje ukuthi ngiqale ngingene ngayo kuma location by scope
okay
cause sengiwenzile amaningana sengiya understand i philosophy yawo nokuthi ungaphumelela kanjani
kuwona
ukwenza iitori zibe appealing emphakathini
sure.
akululake so ngizoloku ngiqhubeka nginokha bagcine mhlawumbe ogcine
bevulile
ekubhaleni ngigude eqhamuke nama ideas
yeah.
khona i-drama series iyayidlala ku-TV kwathiwa ukhakhayi
sure
mawulikhumbula mhlawumbe ukhakhayi la create uzuko nodada nami
yeah.
we created the show from the scratch yeah So I'm good at creating maqhubeka isikhathi ngifuna ukusambulisha team yama writers
yeah
cause angeke ube good kuko konke
ngeke
eqhamuke nama ideas ngegood but manje kwabhaleni ukuthi alandelane kahle
ngendlela yakho
ngama writers so maqhubeka isikhathi ngifisa ukuba ne team yama writers we will just produce content
yeah.
different content dramas sitcoms even feature films
maqhubeka
isikhathi maqhubeka isikhathi nama documentaries because abantu abanjengani kanje ngafisa endlela ngum document ukuthi le idea nayo yaqala
kanjani
and we follow that through up until the end like videos sinibona ukuthi Jenene yaqala kanjani and we play that to the young ones ukubabona ukuthi there is never a better idea
exactly
if ubelivela kuyona even to ama fans awakabibiko
because
angicabanga ukuthi nina khona isponsor ninazo but niyayihlupha ngopetrol wenu isikhathi senu you know what I mean so ngiyafisa ukuthi Harmony Pictures ikhule so maqhubeka isikhathi nama amandla nginawo
ngizo
focus energy yami kuyona
kuyona
and maybe mase ngimdala ke ngidirect
yeah ngisekusayelele ukuthi mase sengimdala yeah
no director ke sengiqoqa yonke experience manje
boza yam kube mnandi kakhulu ngiyacabanga ukuthi nabalalela emakhaya bafunde likhulu kuwena especially usesemncane kakhulu mfethu and you are doing izinto ze amazing eMzansi and futhi ngingasho njengamanje ukuthi iSouth Africa lukhulu ezazolibona kuwena angithenga mehlakho njengoba sila you going your way nami ngihamba eyami indlela but I believe ukuthi somewhere empilweni mina nawe sawuhla ngana sesilapha yathu and futhi I believe kwi art yakho nangendlela ohlaniphe khona indlela ongiphendula ngakhona ama questions wakho kusho khona ukuthi no this thing awuyenzi nje just for fun but kune passion ekhona ngaphakathi and futhi kuzosizakala abantu abaningi kuwena ngathi ni leader nje ngendlela engifunde ngakhona kuwena mfethu Happy New Year 2019 mfethu all
so
the
much,
best yeah. Kube pleasure for me ukuthi ngikumitheke ngamehle nyabo
Agabona.
All the best for sure, 2019 sure. Nazonke izinto oyifisela zona but mina now we'll keep in touch just for abalaleli bethu ukuthi sibakhumbuze ukuthi from today sewukuphi sewuhambe waphelela laphi impinjama hope noma masigebe ngekahlupa kakhulu
hey bangithumelelile nje sinye script mfethu ukuza kabhlungabe siyazwana
zwana yeah kodwa umsebenze
abantu abanokuyibuka I generations mfethu uNkulunkulu evumile ngenzeka sibe ne season 2 ye hope
sure
engakujabela kakhulu lokho kumanje uma ilunga izinto ku SABC
sure
i rented family season 2 sizoqala ukushutha
ngishutha
so kona kuyathembisa bhuti wami kubuye khambe kancane kwesinye isikhathi kubuye kusheshe so abantu mabengangiboni bangayitshela ukuthi sengiba
ngikhona bakuthola kuphi ke inkundleni zoxhumana ama befuna ukuxhumana nawe boza
ku Instagram Mpele_Thobani at Mpele_Thobani Facebook Thobani Mpele Twitter at Thobani377
oh, yeah. No sibonga kakhulu kubalalela bethe basilalela ke kule sixoxo sethu namhlanje sihlelike lapha ke nenqalabutho engasho ukuthi inqalabutho ke in the making esinayo la eNewcastle uThobani Mpele insizwa ke ibonakala kakhulu lapha na ko Hope kuMoja Love TV kuMzansi TV kube iGenerations lazi wakhona ke ngoThibo sikanti ke uDeacon Masondo lapha ke kuyona ke i Hope so bafethu kube mnandi kakhulu kube mnandi bethu ngihleli nawe kwa mnandi sesifike ekugcine njengamanje till we meet again ciao ciao sesihambe
yo what up
lalele iLit Radio podcast
some things are just too good to explain
don't you think
sasa sasa sasa
sergey
sasa sasa